Weche namba 17. Kendo chieng' moro jo Israel wigi ne owil gi Nyasaye, ma Nyasaye be noloko ne wang'e. Chieng'ni ne Nyasaye omiyo thuolo oganda mathin ahinya mondo dhaw kendo lo jo Israel. Kendo kuom higni 40 jo Israel notiyo matek ka gin wasumbni jo Philistine. Ne nitie dhako moro chi Manoa mane ok nyal nyuol nyithindo. Chieng' moro malaika nobiro ire mokone ni ibiro nyuol nyathi ma wuoyi. Kendo ne ok onego madh gimoro amora kaka kong'o kata bia kata cham olemo moko mane ok Nyasaye oyiego. Kendo kane inyuolo nyathini, ok nonego liel wiye kata matin. Kendo nyathini kane obedo maduong', en mane onego owar jo Israel kogolo kuom jo Philistine. Mana kaka Nyasaye nosingo, e kaka chi Manoa nonyuolo nyathi ma wuoyi kendo ne giluongo nyinge ni Samson. Nyathini nodongo kendo teko Nyasaye nomedo omiye bedo ng'ama otegno ahinya. Chieng' moro noneno nya Philistine mane ber ahinya. Kendo nodwaro mondo okende. Jonyuolne nodagi nikech jo Philistine ne ok lam Nyasaye. Kata kamano, Samson ne otamre winjo rieko mane jonyuolne ong'adone. Chieng' moro kane Samson dhi e dala gi nyar Philistine, nowinjo ka sibuor twaro iyo. E kinde manok, ne teko Nyasaye obiro kuom Samson mane oyiecho dho sibuorni, ma sibuorni olal nono. Samson kata nokendo nya Philistine ni, dhako ni nok dhako maber kata dichiel. Osiepena, Samson ni Nyasaye oyiero mondo tim tich malong'o mane Nyasaye dwaro. Nyasaye nomiye teko mar ringruok mondo oti tijni. Wabiro neno machiegni ka kaka ni Samson ok otiyo gi teko ma Nyasaye ni e yo makare. Jonyuol mag Samson notame mondo kik okend nya Philistine ni. To nikech jo Philistine ne ok luwa Nyasaye malak makare. Ok apan nikech ni oganda Philistine no ok en oganda mar Samson. Samson nonego winj weche jonyuolne. To nikech wach Nyasaye wach ang'o? Luor wuoro gi Meru.